sawirkii lamaatan iyo nay kow ashirkii kan ka horeeyey yaa kii baranay in iise isku tallaabto korshay kidhimadi taasna unug naftiyay yaa muhiimnin ate eebbahayna taas walbadan yaana kii bare eebbe way kaloo an ummadda dhan dembiilayaal waa taas daraaddiyayaa adawgii eebbe kinogadeen laakiin lankii dembi galo dhimade naartana la kutiimbiye laakiin maddii iise unuun aaminno jannada galaane inkastoo dembi hun samayni eebbana nin hanaagsanye haddana eebbahay mana adaawow na jeceliya ummaddiisana way anne aradi dembigayna iiseyaa dusha la ku saari insaas aan beddesho isku tallaabta korkey kina badbaadiyo ummadda dhan yaa lahan diri iise jeceelkiinan gobo fadlishay yaa saas kiweeli iise dhiigshay yaa waglal ahaan insii laakiin ma jirne lan kale oo sidaas weelaaw oo baka ahayna iise ou ka rabbiga mafadaaw neef la gooriyo oo dembi ummadda laki afiyaaw oo baka ahayna jidka iise iise unun oo kale ma ahayne umrigiisna dembi ma samayne dowgi eebbe sifaylan yaa inweeli iise ooba dhimadi haddana marlamaad yaahan noolaadi iise rabbigay iyo awood enkadaagi lan uslamid ahna ma jire